See my fine lady, fine boy.
Name
Anna. Hello. Let me see my baby go low.
So fine, so
good. Oh yeah, mwembe wa wani. Na ukota eme ntakavyo. Wangu wa ubani, ananipa vitu nipendavyo. Hali ya mshalu kwili lukwili. Tunapigia na mtumbili mtumbili. Na kasome albadili badili. Na uwa nakili nakili. Hali ya mshalu kwili lukwili. Tunapigia na mtumbili mtumbili. Na kasome albadili badili. Na uwa nakili nakili. Mina ye, yeah. Mina ye, yeah. Mina ye, yeah. Mina ye, yeah.
Break it,
Na suti na vimba Ata kwenye bedi na shinda Nikupe mkoi kibinda Sometimes ni nakavutia chumba Nakabana ukuta Mbuzi kafia bucha Najipakulia minyama Fine lady Wendo tamu ya lady Siwezi Kini tami amre Kali ya mshalu kwili lukwili Tunapigia na mtumbili mtumbili Nakasome albadili badili Na uwa nakili nakili Nalia mshalu kwili lukwili Tunapigia na mtumbili mtumbili Nakasome albadili badili Na uwa nakili nakili Mina ye, yeah. Mina ye
Get that.